coming from in Mangolila. Popanda chake chisomo inu chisomo ngana galandane. Alikumbuyo kwanga defending me, blessing me, favor after favor. Sana wone tina langa komwe ndi chokela. No, no, no. Under your grace in a kabadi, favor after favor in a kabadi. Singa ndivute bwanji, all I know. Simnatane nane akaona inefe pamoto pangapa kunjito businessi kulikonseko. Sozi unga kete wanji chimwemwe chako chikuta mamawa. Chikuta mamawa. Mawa uzaseta. Olo nyengo zifinye wanji. Uzingo yendare usabwele na mbuya. Aikuputo waona lelowa mawalino suza waona nzo. Ulikabadi favor after favor. Ulikabadi zinga kuvute bwanji iwe udiwe sana tane nawe adana